Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde aljumare nokay lewru mars jena yamde soki der maison de la presse bamako juttino no do kabaruji du yumara waygal kanko noddirte da gagne kanto wonto buggi jambe to. Sikrabon competitivité murtrede puddi kasen le leedi meddin di kambe jeebe tuude akkodi ngala e jeel laamu be gondi jikitaade murtrede mabbe de le on do wattu fu jenginobe jande do do wuro do puddi murtrede muuden balde joyi to mutti to kanko premier ministre jahol makko gol timmi ton wattu jono dabbi ati ko kolitir wiide ton ko nayri bangal hewtude jam e deedde le o do nokku sariya do tacce hakkunde jamaare be ko woni hebude moƴƴere ko woni ko bunnata bernde jamaare le micciteɗe wiide ko yiɗi fur ko bunnata bernde ɗum woni leydi meɗen ndi kala ɗo ɓinguel adama tawa fou ɗum woni ko haaja o garam famtade ɗum e journal ngal ɗum wono sembe kabaruji ɗumen jogini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɓade en kalan kabaru murtereji gonɗi le leydi meɗen ndi wattu joni o humniɓe kabaru jande ɓeɓe gondi e jukkitade nde ɗo murtere kamɓe ɗum wonono golloɓe jande dow dowuri le leydi meɗen ndi ɓe puɗɗi tono murtere mabɓe le on ɗo wattu furdu honno kamɓe jeeɓe cuuɗi école ɗi ngala e jeeyal laamu ɗi duɓe mbiyaɓe kaja yoɓede hono koɓe ndewata laamu o koɓe furdu yo immadaraji goɗɗi ɓe gondi e wadde on ɗo wattu fo hono golloɓe le suudu hôpital Gabriel Touré ngal kay mbihi murtere muɗen timmi himmeji muɗen ɗi kuncanama hoore Ali Sisi.
Gol ɗo darnugol golle balɗe joyi urde to hooreɓe cuuɗi lekkoli ji ɗi ngala le wi laamu o fuɗɗi altinere hannde iɗum worani cuuɗi lekkoli ji hakkunde fuu gonɗi le leydi amen ndi fa yetto midarasaŋaji ɗi gabɓe nde ɗo murtere kañum en ka nardi laamu leydi ndi yoɓa ɗum en ko ɓuri milliardji jeɗɗi sefa ko ɓe ndewata ɗum le hitande 2021-2022 ɓe kolliti ɗum le timmoɗe yontere nde le bindol ngol ɓe joppiɗo beme annde to fedde cagontoɗo hooreɓe cuuɗi lekkoli ji ɗi ngala le wi laamu leydi ndi kañum en ka holliti mette muɗum le dewtere nde fewo e deƴƴinagol gouvernement o fa yetto e tannugol muɗum koyɗe yoɓuɗeɓe jawri ndi ɓe kandi e muɗum ɓe kolliti wiide ɗiɗo golleji ɗiɓe gondi wadde ɗi kutteje muɗum ana wawi matade sanne do jande leydi ndi fedde cagontono monsieur le m janguinoɓe jande dow dowre kañum en du fuɗɗi murtere muɗum altinere nogay lewru mars hannde murtere wonde balɗe joyi du waram jokkitare ndeɗo ndeɗo fedde kañum du ana yiɗi faaɓe ele golleji muɗum en ndenagu mabɓe du huncene hoore le nokkule to ɓe gollata to hooreɓe ɗeɗo pelle kañum en du holliti mette muɗum fewde inagol gouvernement o fewde e noddago mabɓe ngo tawede majjum fuu suudu ministre kumaniɗo jande dow dowrele leydi amen ndi immadaraji ɗimin gaɗi yettade ɗum yalla dayen ko sifi dow hen fuu wala ko laati so ɗum du ɓettike fedde cagontoɗo dogotoro en golloɓe le suudu dogotoro Gabriel Touré kañum en ka holliti wiide waran fuɗɗitidde golle altinere hannde ndeɗo fedde fuɗɗi murtere nde kaddi wala e muɗum ila fuɗɗore lewru février ndu fedde ɗe holliti wiide immini murtere mu en nde kaddi wala e muɗum caggal koɓe keeɓi yoga e koɓe tewtannoko haya suudu dogotorore plongé kañum kaya ana wondi jokkitade to e murtere muɗum nde kaddi wala e muɗum
ɗum woni kamɓe jangguinoɓe jande hakkudere le leydi meɗen ndi ɓeɓe noddirta vacataire en jangguinoɓe ɗe cuuɗi école ɗi ngala e jeeya laamu ɓe mbi wattu joni ɗum wembiɓe sanne hono ko murtere nde wondi e wadde koɓe gaɗi noddago fewde laamu o kamɓe jeeɓe cuuɗi école ɗi fa keɓe famtare keɗɗe mo kanko noddirta Ablaye Fotigui Berté o yo kankone secrétaire général nde ɗo fedde komo sifido hen to faccitago Ali Sisi.
Mene sendigamɓe ɓe kalna amen hunde ko nayri bangal nde murtere golle promoteur en cuuɗi lekkole darɗe hoore mu en leñol mana hannden mbeɗa torra sanne saabu uddugol ɗi cuuɗi lekkole darɗe hoore muɗum saabi uddugol ɗi cuuɗi lekkole ana haɗa amen gollude nomo moyiri saabu mene somi jangguinayyi mi yoɓatake hen mene musile en noddirteɓe vacataire en ɓe ɗum yo torra mawɗo momi wonle muɗum ñol mana hannden hunde fuu mi watta le o watte mo cuuɗi lekkole darɗe hoore muɗum udda sa ƴeewi watte seeɗan tan lekkole jaati yoppeten saabi ɓoyata sanne imagol ɗum woni examen nan nal muɗum fuɗɗan jande hitande jaati timman ɓoyata sa ƴeewi soni école yoppama mene mene wawi wadde lebbi tati fewi buuɗi goto mi heɓata saabi jumrat ɗi cuuɗi lekkole yoɓata amen li watti vacance mbeɗe tewtora laamu koɓe tinno fiyat dabriji yalla o torra ana heɓine jogala
ɗiɗo kabaruji fuɗo mba heɓdir do beme amen ande to kañe do page Facebook e compte Twitter Studio Tamani fedde nde noddirta mouvement jusilaire ruttude kayi wattu joni ɓe gondi e sakkade ɗati gonɗi toon ɗinon hollitira wiide ɓe mbihi sina laamu o ƴewto yalla hono hani moƴƴitirde ɗati gonɗi le raison kayi o ɗum e tawede foof fedde humnide kabaru ɗati ley laamu kayi o hollitiwide immadaraji an gondi e waɗe dow hen no ɗiɗo ɗati kani moƴƴitinirede kanko ɗon premier ministre le leydi meɗen mo noddirta soggel ko kala mayga jahol makko le laamu motto ɗum timmi ley cakkita yonterde le majjun o holliti wiide ɓe gondi daɗɗo ton ɗati ko nayri bangal hewtude jaam e deƴere ley oɗo nokku jaaliño gonɗi ton ɗi fof kolitiɗe wotto joni ɗum jeeli ko nayri bangal hewtude jaam e deƴere kañe fondude ɓiɓɓe leydi mali ndi fo e fa yettade ko nayri bangal laamu lobbo keɗɗe mo kanko noddirteɗo Ali Campo o yo goto kominiɗo kabaru jaam e deƴere kañe kawrital ɓiɓɓe leydi mali ndi to mottito komo sifido hen
premier ministre meɗen docteur Cogol Kokkola Mayga waɗi mofti ga garomo ko mofti ga kanonkoɓe hooreɓe région Douanza région Bajegara région Nouti fu kawri ga wonande lancement projet cadre politique de gestion crise au centre ɗum woni kamɓe gaɗa to jonde mum anata makko to walde mum faaɓe ƴeewa no kuɗeyɗi fu gasirta o haali on ɗerewol ngol wallata Mali pour que ɗo gonɗen centre ɗo jamma ana wara deƴƴere ana wara o hollitama hande mofti ga kibaru ndiyam kibaru courant ana woni torra mawɗo jamaru nana faala ɓe kolli ɓe gaddi groupe uji ɗiɗi ga hande kay fota ko darete ko fu mais ɗum puɗɗoje no ko heddi ko waɗa timmeɗen tawi Mali ɗo worini gotel un et indivisible
wattu joni o en kalan hono kabaru yalla hoɗum heɓude moƴƴere hoɗum ko unnata ɓernde neɗɗo ɓinguel adama ko wiyama kala ko heeɓi fo a tawan fa handen harayno hono andanɓe kabaru neɗɗo akkay kollitir wiide micciteɗen wiide andanɓe kabaru dina e ko nandi e muɗum fuddu ɗon tawa kala ko ɓinguel adama heeɓi fo a tawan heññata fande watta e leydi fa keɓen famtare no ɗiɗo golleji wori keɗɗen Ali Cisse kañe sitan sidi ɓe
weltare simuɗum ana heewi so e juuɗe yogaɓe weltare yo tawrede hunde fu tawa wala fu ko kasindinɗa woɓɓe kañum e ndu holiti wiide ɗum tawrede cellal kan e jawdi fa heewi
jaam tawe hakkille ma na jooɗi sa landi kam jaam fu ɓurata cellal jaam ana heewi si saɗiya sukaɓe ma fei sa wala kalisi a weltoto jaam fu ɓurata ɗum jaam tawe aɗa jogui weltare wona kalisi kalisi wona jaam min ka jaam saɗiya yimɓe ma e kañe yimɓe jimɓe ma fu jaam ɓurata ɗum
so e juuɗe yogaɓe weltare woni sultugol ele hakkille muɗum e juuɗe kanko madame dambele an jara andanɗo neɗɗaku neɗɗo beltiɗo woni neɗɗo gurɗo e jaam
miɗe e jaam so miɗe selli emiɗe yiya yimɓe am ka ɓi adama nde yiya fo an yiɗi kulle goɗɗe kasi so wona ɗum hewɓe ana jogui kalisi fa heewi kay ɓe jalta dartoyde kasi jaam ka tawe aɗa selli ɗum wiyete jaam
aya ko ɗum tawa fuu dunki en andanɓe ko ɗum woni ka holiti wiide homo fuu no famiri ɗum nino e juuɗe yogaɓe yo jaɓude e hunnude hunde fuu ko heeɓima e gurdanma ɗum tawama ko moƴƴi naɗu ko boni
wattu joni en kala hono kabaru ko nayri banggal ñalawma keƴanaɗo haalde ɗengal francin koore le adunaru ndu allah ndu fo e manggal muɗum yo noga e lewru mars heƴana oɗo ñalawma micciteɗen wiide ɓe mbi hono haalaɓe ɗel ngal francin koore le adunaru allah ndu ɗum ɓuuri millionji temettati e noka e goho ɓinguel adama noon ɓe kollitiri wiide micciteɗen wiide francin koode ana e ɗelɗe ɓurɗe haalide fo le adunaru allah ndu nokku noddirteɗo kiita ɓe mbihi won mobile gotel camguel toon kar ɗum laatiki sababu so yimɓele ɗiɗon keddile hen woɓɓe kasene barmile hen oɗo kar wiyama o iwri nokku noddirteɗo kiitana gandi ɗo bomo ko ɗo oɗo kasaro wiyama ɗum waɗi le commune nokku noddirteɗo kasaro iɗum le laamu kiita o kamɓe hono camɓe hono dogotorore wonde toon nde wiyama toon hono yimɓele barmuɓe fo naɓa noon ɓe kollitiri wiide komin koñjoto le beme ande to won kabaruji penejo gonduɗo e wadde toon ɗum woni hollitinde wiide laamaro wondi e fabade jamare nde hono kabaru ñaw coronavirus o wori hono wori sitan sidi ɓe
neɗɗo yiɗɗo o kabaru do beme ande ɗe antitaka fa hannen gaali hello makko do beme ande o holliti o e kabaru moƴƴuɗo sanne ko ƴurito ministére des finances le gouvernement leydi Mali hollituɗo wi ana wonde wadde balleku nayiraji yimɓeɓe torraji hewti le ñaw coronavirus o ona wawi heɓude balleku ko yaata ujñaji sappo jeɗɗi ko yowi jungo ministére des finances gouvernement leydi Mali ko holliti le kabaru o min mi heeɓi balleku ɗan timmi caggal ne ƴentumi do o beme ande ga watta haqƴile de ɗum wona gonga ɗum penani no so ƴentidigol hello beme ande ɓe landoto on moɗon numéro moɗon caggal muɗum ɓe hollita wi on heeɓi o kalsi ga on wawa hewdemo soni walani yiiɗon o kabaru ko yaata yimɓe joyon fottat yimɓe nogueye le whatsapp e nannal muɗum ministére heytino kabaruji ministére de l' économie et des finances leydi Mali holliti le talkuru wotoru wi o kabaru hollitaɗo yo pene won toon o holliti wi parti fe goto ƴentaɗo o beme ande wi tewtan o kalsi haalaɗo saabu ɗum wona gonga le lugangoji amen min maati fa hannen hono ɗi kabaruji ko heewi ko gomɗina ko naari banggal balleykuji ko watte watta haqqille e hono ɗi kabaruji
wattu jona en kala on kabaruji ko wadile yonterde fu kanko Ali Cisse wonko hawrni en do hen
mi puddan kabaruji amen di hala dawol kanko horojo gouvernement o yaade le region Mouti docteur Shogel Kukala Mayga e hokko yamrore golleji pawidi e do jottinde region ngaji gondile wuddu leji ni fudda min jaram yaso fa hamle kabaruji amen di min kala hala nugal seria herne leedi amen di warta fa jodo do mudum o mo kanko colonel Asimi Goita o jabanim o wi du waram hollitere malinkobe altinere hande min jokkiti to faham kabaruji amen di min kala hala wartugol malinkobe njabe cholu le leedi amen di be yim temde chapan joy jegom wonno Tunisie temde chapan joy wobbe wonno Niger ngartube le leedi amendi le ndudo leur non holtiri wiide fedene mino dirta ho conseil des maliens de l'extérieur so min jari fa ham yeso e kabaruji amendi min jaram le region Kaifa min kala to hala margal le tawangal gal chuudi sariyaji gondi le nokku o wondi sarule to yimbe fewde e majjum yimbe sappo e jeddom woni nangaabe sabe mudum goto kanyum ka jukkama wareedi le saha leedi amendi uddugol urude to kanakobe leedi Niger lawol yo menaka yaade Niger kanyum ka ana wimbi sanne yimbe gombe le region o
sikrab don garten haddude betane do kabaruji meden di en biyan so ngabbi do bema ande do romba hebudir ton so ngadi www.studio.org do noddi odo numero via mo mere mer 37321 fande fande e feno kono ande do no roy sel yewtre meden de ana wuti wassalam altinere fu yewtere meden de do hawaluji warta yowade wattu jone ngaran halde hono kabar sukabe jokkolbe gondube mo inde chabundi be neddirta kaba kurude ley ngallure bamako de kanye e batale mudun dido golleji sutama sukabe an kebali hin keb mudun andambe kabaru hawaluji kolliti dum moddena cellal kanye konande mudum be bihidu laman hani babde do hen dabareji fa kebe famtar ngare kede ko kanko sitan sidi bi o kanye fa yotto yo Ali Cisse pewni en do hen
kala ban jallo bugu deno gonde sera bamako min goni sukabe jokolbe hewbe ana wondi wadde don imma daraji faabe mu ina sabune ne be noddirta gaba kuruni be kolliti wiide be baawi yewiide ko heewi mudum nyalo mafu lasin kante mu ino ne do sabune ana haltana me hono be gatta faabe mu ina dum
des sabune ana mutinire neban lekki sibi kay e ka dum mu inirta des sabune gaba kuruni neban nan ana tiwa abidjan ma samoji leedi kini ene heewi sifaji san matti fu so me kawntini kulleji ko mutinirta nde sabunde me defan dum tofon so me jidin dura dum tegal mudum so me mutin sabunde joga be chatan horo mi sadaji so mutin sabunde ne
wala no garabe forum so mutin gol sabunde gabo kuruni ne wonko hebete mudum e wi yimbe le gondube wadde golle mudum ga tawede dum fu wonti dalaji ko dum wawi waddande hawalu non holitiri wi de dunke andan be kabaruji bili de mudum de wi kanko sumana kulibali on do golle hana fi wa dele no kulato yimbe wonne mudum
les produits chimiques
ko mutnirta ne sabunde kata ana hen e neban kay kulleji kew yogaaji ko tan kisi ngaji ngadde nga famon ko di kulleji ko hemudum ana bonna nukuje faataade bonde tiam mayodu sa maati hannen le commune genni bamugo ayan le rewbe ko hewi ana mutina ne sabunde le deede yogaaji gadum wadda kuteji kewdi le nukuje meden sa jeebne on gollirde
beedaade kuteje ko dum wayottinde hawalu mu ingol sabunde gaba kuruni ne kutteje mudum ana moni sandu challa non holitiri wede kanko docteur Mahamadou Koulibaly yo doctoro sodo doctorore bankas o wi mu en gol de do sabune ana wayu tinde bingel adama nyawuji kew hono nyaw fofango
de sabune mu en gol mudum ana de kutteje le challa bane adama hono yimbeji e golle mudum jaaji woni mu en gol de sabune sabu dum wayu wadde nyaa plaaji sifaaji yogaaji e chatti mebbe fartaade nyaw fofango e nanal mudum tegal mudum sa maati a tawan mu en gol des sabunde ana wa nata de sabedu moda puje e chaddi mebbe fu e damudum
sur la peau
so yoga yimbe le muinobe de do sabune ne be noddirta gaba kuruni anda kutteje ko dum wayu tinde cellal ma fa yotto e hawalu wobbe kanyo en ka holiti wiida ana andani dum jaati non dum worde juude kanko jakite bari holiti wiida won dabereji dim itti fa be dento le nokkule de muinta sabunde kala ban kurado
nyuyem wotde gan e juude mudum so wada di golle ana nato sabe neddo de sar di kutteje mudum de sabunde yogaaji mudum tagal mudum do ana tirsi neddo watta maske soni mudum ina nder sabunde sabe gaz ngaji ko heewi tan hebele kollal mudum so dum wadama jum alwa rendere hoori
to mi kaddata e magazine amen kale hala hawal nyalo mo hande o mo Muhammad Baba Kunta Landini min jii ko yontere warore ko